DJ 38K.
You're on my lips. You looking fine, you're trying to flex. You're on my lips. You looking fine, you're trying to flex. Genge tongu and mash up the area, area.
Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo hagara rua, ra, rua, ah. Piki piki maua, ah, ah.
Yo mi usaka niki ngora tu mafala. Bado niko jaba mina serere, serere.
Another what? Another banga.
Kama kawa, najitipa tu madawa. Nime ngara, nime dunga masahara.
AK, AK. Mafilin za nini, mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mjini.
Location, baby, tell me where you at. Ni weekend is endi job ni koma area. Know you used to talk, but now you look upset. It's been a long time, lady, can I have your number? Will you let me text you on IG instead? Maybe meet up sometime when the party, yeah.
Tell me you're Nico ready. You know I want you back. For so long I've been waiting. Hey, turn me on, Nico ready. You know I want you back. For so long I've been waiting.
Jukusonga ni kwenda gothi. Tunasonga kulikonduthi. Nyege nyege kulikonduthi. Nikuchundoka. 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 Nikuchundoka.
Washeni yo kitu wa rap. Shut up, irap, sirap. Sukunye kimoja shiro. Ni rap na cap. What's up? Dereda to face ni sake to bitch. Sorry my nigga, sijasema bitch. Nimesema bitch. Na kandisa dafa ekere bitch. Ngoko ni lady wa shanga tu medi. Na kasi kupendi miu kupiga mahedi. Oi, kwani pae pae si popo. Sijamanisha if ya pedi no idero. Guy, guy.
Nakajaba kashike wazi. Aya. Akata kwa kandushwe kati.
Aya.
Kuliza kabeka toti.
Aya.
Kaspecial para za moti.
Aya.
Kwa mwilandi tusonge mothi.
Jukusonga ni kwenda gothi.
Aya.
Tunasonga kulikonduthi.
Aya.
Nyege nyege kulikonduthi. Nikuchundoka.
Kulika chundoka.
nikuchundoka 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 nikuchundoka.
Monday hangover, Tuesday kapitana, Wednesday kusota, Thursday kungoja, ndo Friday weekend na leo kafo, kasha jipabana. Ni Friday night, ni ya mwili na sailor, kwangu stepu ni moja, na wala hivila.
Na kajaba kashike wazi, kate kwa kanyushwa kati, tulisa kameka joti.
Shakilami, majani ebu chore ya mabati, makwangi si uwashia warazi.
Saru, napena rungu kifaru, nyaru, mininge usoma nyaru. Uraru, ni mkamba wa masaku, na nikimpana ichapanga tukibantu. Metaku nipe nipange chuka mashura, wazi wageto nina utamu ya mtura. Kitu tesi, squeeze na wakunywa, mini mtafdoa wezi nitafuna.
Piki piki maua, piki piki maua.
Kingora tu mafala, bado niko jeba mina siririka sana. Dundo kunyamba yani ukundo na pawa, kama kawa najitipa tu madawa. Nimengara, nimedunga masahara, weni suara nona nieke lawama. Kutia shandwa idengine utagenya, hato sunde na kukuta tu kwa kija.
Sakata rumba, rumba kakata dunda, dunda sakata rumba, rumba kakata dunda, dunda.
Alishukia rounda kani ten stardu, nikipara babu, nime die tatu. Nime fura nundu, na kident kwa gu, sasa santa du, akio line tadu. Tinda nyama dame kama tintin, wana ban, wana ball, wana give things. Uki baki naka dame, chenda violin, uki lipa pia mabills baki na receive.
Sakata rumba, rumba kakata duna, duna sakata rumba.
Dik dik taka, dik dik taka, cheki ule dem ni kama ananitaka. Miss mata, madhao na mashada, vijiti na shikisha na makali na kashata. Akiwa kapumuta nipata, kapumuta nipata, kapumuta nipata niko pool na warasta. Friends nikikam ni ushuka na matamba, alafu chote mbili tunazidi round tan. Na vile wananika kama socks zime hang. Bash, bash, leo kuna bash, leo kuna bash, tuta chrome na macrome. Leo kuna dem kata die mini pro.
Nika momo, anataka vitu kubwa kubwa kaitanwa. Narungu bigi anapiga nduru nyoka. Pushu, pushu, woi woi rungu. Apa wrong turn, waki cross ima sugu.
Piga chicha mbaya itapaki
wrong turn.
Alafu dimi yako kinidai
wrong turn.
Kiki ule fala amezidi
wrong time.
Yo kadem kameiva kisha bakiza mboko design kana meza utadhani ni kapoka. Umaizo mina penda tuka nabi spindi vako jegi mina penda tuki nyambi. Wrong time ona die in your plan. Una kill lakini si ona gani. Tumejipin si ukam ni kubani. Ina super kono kono ina mesha nyoko. Soko ya mpoko ni mezuwa soko moko. Loko mushon ona die duma mboto. Soko doshon amedunga juma ngoto. Haziki mshika anateka dima shushu.
Nika momo kanataka vetu kubwa kubwa kaitanwa. Ina rungu bigi anapika nduru nyoka. Ushu ushu woi woi rungu. Hapa ruta
Ulo
Black
market
rings. Kuruma zogo we ni kwame. Lewa tuliza itikanye. Ninatakia nani? Takitakia kutaka kina nani? Takia kuchezeshwa na majirani. Takitakia nitakia ganji. Taki sifani.
Scorpio kanga weka sigino.
Kimama kinono kikona haria. Haria yake na kerea skona makeria. Sheria ni achili tokeni kitaka enia. Anyway tuko maeria. Area tuko maheni a. Maani za nini nani makasiriko. Kamitaka mami kuja maliniko. Kiko kikoro ndo tuanze makiko. Kidogo kondi kukwa kudoro ya kiko.
Shaka chabungu ni shatiname. Goma ni kali shatiname.
DJ 38K.
Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandi ziski. Sitishiki ni kalitimiki.
Kaiku bambe ni bambe tu bambe. Mula mubu wa manganana. Zina makoro mubu funa cha. Zabichane mazamu eliele. Acting royal lodi na vibe. Zaba kazi siso sura tribe. Please don't kill my vibe. Tuntaringa njichi mubi high. Chongamba, zena wamba, one year number, but people go in a gamba. Girl, shake your bamba, muziki tam tam, bambe transporter, Johnson stand up. Kenya mambo VP, are you happy? Zeni hop, yo bulamu wesi wumpi. Uganda mambo VP, are you happy? Zeni hop, yo bulamu wesi wumpi. Africa mambo VP, are you happy? Zeni hop, yo bulamu wesi
wumpi. Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kaiku bambi ni bambi tu bambi. Kasi ndizi matoke na nanas. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyola tutaki maenes.
Lazima shower. Nikispit na kuosha foreclosure. Man I have a thing for wabosha. I need bambi, can you bubble bambi? Misi tu alia, can you handle dambi? Niko na ray of hope. Wapi amba rose. Ni mkamba, solid I kulamba dose. Sina kamba, kutai na si ezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case me ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na tokoko.
Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kaiku bambi ni bambi tu bambi. Kasi ndizi matoke na nana. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo tutaki maenes.
Psycho
Mugi Genje.
Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top.
Yanama bling, bimangwese unita ring. Dingadi kwa ring, ni manako luna kula maviding. Niko jonka jing, niko steam. Mi uzi light na achawa medim. Juu S2 to get on, wapeleka na stepo. Ataka kuna kafu mula langa kwa depot. Mabisi kuwanlish, kusafisha ni kadeton. Milibai kwangu saizi siishi kwa rental. Vile na wango wa meno utadhani dental. Mindo chizi wa mziki ni ite mental. Jina iko kuta zote zabe adi sento. Lukini cross, vuka boda kuja ghetto.
Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top.
Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang turn, we are take it to the top.
Baseline ukiwine kwenye flow. Sicheze poka, cheza na motion. Ngoma tamu, ukipewa potion. Life on this, na take over kucontrol. Nimemwaga kitu kwenye party cup. Ziki kushika, piga chumu, siku sipigwe cut. Chegua maini, kakushike tupa mabat. Nimesoma, high grade, sijachimba pewa sad. Tuliza clock, aso big na yo ganzi naweka kwa sack. Sio bank, maintain, we maintain, kupaka kama kla. Yeah, yeah, kupaka kama kla.
Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad. Bad we bad gang, bad we bad.
Black Market Records.
Niko na pesa, sinaga pressure. Uki uki bende, itisho nuna benda. Bewa na chesa, nafasi sindo kusema. Lazima ibambe, lazima ibambe. Lazima ibambe, kaende kaende. Lazima ibambe, lazima ibambe. Na tuko na madenge, from ya wa genge. Lazima ibambe, kaende kaende. Lazima ibambe, lazima ibambe.
Nakaribia nimeshindwa vumilia. Mina kazagia takata nzushia. Amebambika shando juku nzungushia. Hapo ndo nasikiaga mwanaume kujituma. Leo na uma bora kwa mali ya uma. Kukube tapaki nimesuma. Kuna vili anajipa. Kumaanisha leo geto atafika. Machupa ndode kisa sita. Niko na pupa, sija kagiuka. Damu michemuka, kada nimeni kuka. Vile ume even mabakisha tukukula.
Lazima ibambe, lazima ibambe. Lazima ibambe, kaende kaende. Lazima ibambe, lazima ibambe. Na tuko na madenge, from ya wa genge. Lazima ibambe, kaende kaende.
Tunawa drink ile straw. Tunawa kunyo suna josi ndo mabro. Nani kwa zabeka na shika na mabro. Tuko majemi suna watu wa mekrom. Nasima koroka chile zima kamoku. Nakani zogo ijo kasi tunakoku. Nimekafunga deli ni kutoa lock. Na misi chachi lusilete apa jokes, apa jokes, apa jokes.
Nasima ibambe, nasima ibambe. Nasima ibambe, kaende kaende. Nasima ibambe, nasima ibambe. Na tuko na madenge.
Loni na mange usu wa unge. Mwali sema ni kulewa na kustedisha wanaume. Tunde na rada venye na kama. Zikishika sani na kubalika kucheza threesome. Walisha juwa tukiguruma. Mifika point flani ya kuchokoza kataka kamchuma. Yendi na landishwa na madenge. Tingi zizo haga chokoze nizo majembe. Roundi ni wrong ati lazima ibambe. Lazima ibambe. Tuko na wapuwa ndani ambanyu. Lazima ibambe. Lazima ibambe.
Lazima ibambe. Lazima ibambe.
Venga na mugiri, nakaguza kushoto kana lilia zizi. Lewa chupa kushoto kulia choma dubi. Lewa anguka simama ongezewa mbili. Venga na mugiri, nyotobe inafanyo siye bizi. Ala kasi zona nyuma inabidi. Ini kali meimba jinabidi.
Enzi za Moi kani Ras ni Mungiki. Enzi za Kibaki kani Daddy we ni Mwizi. Enzi za Buru Daddy ziga kwa Buru. Suzi kuna Daddy mini Ras misi Mwizi. Suzi kuna Daddy mini Ras si Mungiki. Maadya mamuka tuzitoke kimungiki. Utakata bali ama utakata chingi. Maadya mamuka tuzitoke kimungiki.
Venga na mungiki. Nakaguza kushoto kana lilia zizi. Lewa chupa kushoto kulia choma dubi. Lewa anguka simama ongeze wa mbili. Venga na mungiki.
Benga na mugidi, timbisha bega rukan kama jip meshika futi. Nimekuja na mbogi chunga sana usini kuti. Usiwashe bangi hapa nyumbani ya makuti. Cheza fela kuti, mkia ndo sivuti. Moshi ya leo nzitu joku liko jana. After marijuana ndo wengi tulijuwana. Chini ya maji mi ufanya ka Yohana. Bana.
Benga na mugidi, nakaguza kushodo kana lilia zizi. Pewa chupa kushoto kulia choma dubi. Lewa anguka simama ongezewa mbili.
Yeah.
Kanga na Mugibi, itamsha maiti. Stripper kwa yopola, pigwa na mashilingi. Ikuwe karyoko, shere sikosi mimi. Ini tic-tac toes, na beat sibaki shingi. Madhara tulifunza angwa, adi anatomy. Na vitu mingi mingi, buda na kupea summary. Upuzi mingi mingi, skizu ndo ulete salary. Prijeta chenga lia, ni kwande the what the fuckery.
Benga na Mugibi, nakaguza kushoto kana lilia zizi. Bewa chupa kushoto kulia choma dubi. Lewa anguka simama, ongeze wa mbiji.
Haiguru, haiguru, chura kamtamu, walai na ishuku. Navoe kabi, tapa banga ndiyo tupu. Mziki na isaf, daba nongeze ya supu. Ati abracadabra umanzini, ala kazizi yopenanga. Ana mizizi, zisi kafiri, sini machizi. Dobani,
idobani, idobani kari. Idobani tamu kishuga sukari. Idobani lamu imeruka bahari. Idobani hari, idobani do.
Patana na dem kwa klabu ako shy tu. Kufika kijani tabia zake shape tu. Ugali ketepa na mix hadi chai tu. Nadai atoke na jibu zake guy sumo. Anadai typhoon. Anadai kiti na crown na kaiju. Ametoka town na kiki zake ni kuu. Ex yake akusikia akavunjika miguu.
Ati abracadabra umanzini. Ala kazizi yopenaga. Ana mizizi zisi kafiri sini machizi dobani. Ati abracadabra umanzini.
Abracadabra huyu manzi ni bra. Na kabla ni mpate alinitanga bra. Tambla na mkate yuka tanga bra. Na bra ikikwama yuka tanga bra.
Bra
jipe kwa sana haka unataka
ra.
Jia nipana uneza pita na ka. Venye miuka venye nimetoka fa. Na deni dunge suti imeundwa na fa. Yani vile inafa
fa.
Yani vile nina va
fa.
Yani vile na wava. Hati wanashtuka kaifa fa.
Mbele ya kio unakaa kiongozi. Let's go to Josie, show ya majozi. Hey, trapping in a the area. Trapping full vibe till a failure. Chini ya maji zimi na eza feria. The only city you keep is a Syria. Hey Nina, you look cozy. Can you have a thing with mbozi? Hey Nina, you look cozy. Can you unapop na eza liki yo
mbozi? Hey Nina,
soda mwagia, 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 kama una maji mwagia, kama una pombe mwagia, kama una soda mwagia, mwagia,
Baru alipanda reso sana, ye kwenda roni kazalio, kutu kuna kabaridi sana, staki majile kumwagio, yeah. Look white ziwa hadi kukupatiwa. Super ameka mkobash tukukatiwa. Takawa ni jui pale status nasifiwa. Mzinga kikatika ni kupate zimeshika. Aya saa skiza. Skule food kwa unajua utatapika. Sasa saa skiza. Uskuja
nje bashka kurombo sana shida.
Happy birthday wewe, tukate maji leo, unye mpaka ulewe, ni siku yako leo. Happy birthday wewe, tukate maji leo, unye mpaka ulewe, ni siku yako leo.
Magic's anger on the beat.
Kila mtu twende match. Achi match. Kila mtu twende match. Achi match. Acha tease alert. Alert. Acha tease alert.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisho ya mehomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisho ya mehomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria, shika, picho, jeni Maria, asalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno mariwe, ati kicho, micho, nikona kizia, kisho, kisho, ya kujazilia, mwaga, maji, ya kunyinizia, niko shaka, pangi, ya kupaliliwa, ati, oi, chorea, oi, kani magowe, riso ni romtaka, ati romtaka, kani kadonye ni romtaka, ati romtaka, kani kaponye ni romtaka, ati romtaka, kila mtu twende match, ati match, kila mtu twende match, ati match, ati cheese alert, alert, ati cheese alert, alert.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisho ya mehomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisho ya mehomo. Got on a right, left go kwanu no, piga bangai, chukisha na tanu dhu, odo angwai, anyole na paka mulu, abenya sai, wakambo mwita mulungu, check it, sasa ni waka. Wako jikuna kuna, kila mtu ajikune, kwenye unawashwa cheki. Kuna mkongo, kuna magoti, ebu kuna kuna. Kuna mkongo, kuna magoti, ebu kuna kuna.
Kila mtu twende match, achi match. Kila mtu twende match, achi match. Acha tease alert.
Leshwa weekend yuko kileleshwa nilikuwa nimeshika wachi mashati tupatko bashi vima moshi tukiban mazigi kumbe weche metuseti kwa mdozi shamra shamra kelele na mambekele za keroro lafu kumeja moshi kiranda rando kundani kwa hii pati tapatana na mangeo skafote na wako so noti na wanaitisha noti mzuri nkona flow so siko lip gloss mikosi na vibe ni vitu kosi na bazangu wachuma ya toshi shamra shamra kelele tekebekele sherehe hadi tunakuwa fossil shamra shamra kwa party hadi kabati mapanti kati ya mapanti kapa.
You know them call me the lion at kama iron moto kama lion coming straight out of Zion that's why gani bala you never seen a boy tired every girl I'm a do over only me damn require yo you from the uptown or you from the ghetto sherehe non stop every day be la maneno yo them call me remix killer uliza heno signing up lion to another fella.
Kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka nangeo sezi mendata kapedo Demi kafupika napenda magendo Goma nikali uliza makurutu ganga Nimeba kishangwe kelele nanderemo Shamra shamra kelele nanderemo Shamra shamra kelele nanderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele nanderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele nanderemo
Uzungo zamala kumana na mala
Yo, Buddha,
Nimekuwa nime lost tu kwa muda. Bado fresh na ishep kama uda. Mabeshe wali nitokaga kama juda. Hey muda, bring that thing. Ikikuja maze mina buruga. Naiteza tukibazu tukikuga. Nina luka we uliza ata buga. Hey we buga.
Kini pata niko get. Wejua nisha jiarin. Nisha toka benzima squeeze nipate kwa rin. Vaccine nisha get. Corona kwangu nibia. Tunapigwa lockdown cheki wana tuibia. Fanya fasa juwe fia taingia. Lamba kitu hapa shusha ikamia. Acha maringo na jo, wesi over jo. Kamu pendagi kwa bed, mina pendaga kwa jo.
Akakadem kazuri jo kako vero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi menda taka pedo. Dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebaki shangwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Kisham sham, kinyam, kitam sham. Rasham kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham, kinyam, kitam sham. Rasham kisham.
Send a message to your father. Tell them I'm your baby mama. Say me love the gold, don't go no farther. Say you'll be my almighty lover. Yeah, say me ni kamba, ni funge kanda, ni pende sana.
Nitume fair ndio kule hiyo ni fair. Dulu
Kutushungusho do tycoon Bulu gulu kina chetu na tesa sai.
When I wiggle wiggle you are full of vibe. I hit like a hammer, I'm a full of vibe. Them say I'm a killer, killer, never kill enough. Throw me now down the earth, you make me pick a knife. Forever we wicked at this, I knocking at the kid. Together we sit head down on a liquor, we sippin'. Forever we wicked at this, I knocking at the kid. Together we sit head down on a liquor, we sippin'.
In your dem, my gusho do I'm a vibe. Do look good to shun, gusho do I'm fine. Penda ko be better, kill away your side. Kakona, basi na I die. Do look good to shun, una die side. Ni to my friend, yo kule yo ni fair. Do look good to shun, gusho do tycoon. Bulu bulu kina chetu na tesa sai.
Nya gusho do, wangu wa me vibe. Wale madem freaky, wale madem shy. Wale behe to fiki, wale udai shy. Wale udai peace, na wale udai bye. Wale ukujana nduthi, wale ukujana ndai. Wengine kujandede, wengine wadunge tai. Nakaa dai uji, basi apewe chai. Madem wenye umada, machali wana die. Wana feel wako high, bangi unipa uhai. Guy na dai kusepa, na dai kusema bye. Melanin popping, nyule ame die. Light skin huwa kuki akisel ni tabai.
Hini ya madem magusho do amevai. Dulu kutushu ngusho do mfine. Penda ko be better kilewesha side. Kakona basi na I die. Dulu kutushu muna die side.
Nisi mepende si changa.
Changa changa. Changa changa. Who on the beat?
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radali ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radali ati si uchanga. 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 Huku buda radali ati si uchanga.
Huku rada brother ni panganga upanga panga. Tumeza kanya kwa blada kwa kubanja taka taka. Sina changisha kamkwanja kakushika mpinga. Kwanza kauna jona kata wabakanja. Amu na kanyaga anyway. Came together, pay together, TTPT on the form. Members of the female gender, Kibiriti Chronicles. Fuko ina kikondiko, nyinyinyo na ombito. Onjivo wa easy area, mucho mapa corridor. Kurugenzi wa DD, his excellency. Kimbozi Mr. Shilingi, mapeni plenty. Kanyeso beya, simi tuchangishi. Eni sushi, kisha deli na mamoro na kamfuko heavy.
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radali ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radali ati si uchanga. Huku buda radali ati si uchanga. Huku buda radali ati si uchanga. Huku buda radali ati si uchanga.
Samiji beba shit ya define eh. Na maziwa manze si upewe tuzo. Na kwenye rosa manze ndwe kuefunzo. Usini face eye ufichange uso. Ni msae akitokia ni kumzo. Unawasinda by far. Unawasinda by far. Unawasinda by far. Baby girl when it start.
Shake it up.
Girl you a bitch, girl you a winner.
Shake it up.
You can a bad man to singer.
Shake it up.
Napenda vibe unayonipa.
Shake it up.
Walipa galina di clam killing show. Walipa galina di clam killing show. Walipa galina di clam. Do come kill it, do come collect me. Monica girl come spread up your body. Monica girl come wine up your body, body. Monica girl come spend all me money. Come you call me money, come wine up your body.
Napenda body fine figure ya kamili. Napenda vilu na ne digita akili. Unavyo deng deng dance na ne ki bang bang bang. We make the party color pull we ring the bang bang bell.
Unawasinda by far. Unawasinda by far. Unawasinda by far. Baby girl when it start.
Shake it bamba.
Girl you a pretty girl ya winner.
Shake it bamba.
You turn a bad man to sing.
Shake it bamba.
Napenda vilu na yoni.
Black Market Records.
Play it on baby.
Ningware nimeamka na mimi na utakajua. Nishatumia punch na hata sijapumua. Siwezi ringa na hii mwili juu ni maua. Demo unazeeka, demo pesa unatambua. Nilikatia ulengo kwa kakubali mena. Sijazoea hivo. Sikumuliza kayo kwanga na Charlie Menju. Sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kucheza na matiti. Kuplay na mabig things. Kuna panic kwenye victim. Ni jealous na tibudo na bo.
Na bo.
Siti ni wivu ni atibudo na bo. Siti ni jealousy ni atibudo na bo. Siti ni wivu ni atibudo na bo.
Nina kinyambis na kitashu mtakrr. Ni Guzman ya ni madidi the man. Nina manchling na mangoto za kizintin. Matibia ni kiwa dress of this na. Mabaroda mi ukashi na kinyambis.
Wenye matiki ukidiki down nichi.
Na ukini praise exo bago yuko ria ii. Ni kukufanya kadu mepachi kizintin. Na maayela wenye bomba. Ni masiwa ndo kubonga. Na kauka na fiwe nyonga. Kauka na fiwe nyonga.
Yo kuwanga ready ya kisabu mara utat. Kibir mkufanye kama sutra. Uzga nipateka umibugda maluda aluta. Alafu kutie uba mumonyesha. Kuban sativa yonanyesha. Change saliva nyumsho. Bile ameiva na roo inasema ni edwi na prefer. Dema ni tebro, mimi, 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 guy, mimi. Dema ni tebro, mimi, 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 ndaka bang bros.
Ilikatia ulengo kwa kakubali mena, sijazoea hivo. Siku muliza kayo kuanga na Charlie man, juu sijazoea hivo. Umezoea hivi, kucheza na matiti. Play na my big things. Kono paniko ni victim. Ilikatia ulengo kwa kakubali mena, sijazoea hivo. Siku muliza kayo kuanga na Charlie man, juu sijazoea hivo. Umezoea hivi na matiti. Play na mapiki.
Natukianga form na confidence. Nisha nena zile ma evidence. Tukeza penda na coincidence. Nyonge zetu feeling kwa agreement. Hello, hi me.
Excuse me, why me?
Sorry, it's you, I mean.
Why do you have to call me? Me
Mime kuita me, juna kama other half. Kapo wa situ teka photograph. Neza kuandikia love kama autograph. Full stop, next paragraph. They call me mamu luki kamikaze. My teacher used to call me flabbergasted. Yani, mini mutu bloody fucking.
Sasa ni naona tunaenda kukua watu bloody fucking.
Ha, umeni bamba videdli. Ukipenduka na deadly. Siadu nifanyi ya bestie. Nipatie ata kama ni friendly. Nipe. Say yes, turn funza, of course yes. Turn chunga, of course yes. Kila kitu unataka, I'll say yes. Twanze baby step, you have to bend this. Move slowly, zungusha your hips. Then slowly, touch your lips. Say yes, oh yes. Send the horse tight, stay in your position. Usi mind babe, kwanza tumalize mission. Nakupea marial, type and the fiction. Sikatai babe, nilikon meka sana. But, umeni bamba videdli. Ukipenduka na deadly. Siadu nifanyi ya bestie. Nipatie ata kama ni friendly. Nipe.
Erin kai area kuliko chasande. Mapepo ma area tutuja na ngwelo. Kingwelo kiwa katukiwa kidale. Ngale sare skizia kimale. Ka unapate nitache nikate. Chereka deli na mande tusere. Na pia weekend kuchacha na debe. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Kati
siye mtaro walevula landani na kijenga chuki chekia pake rangi kijoche mpuzi bebo kama mbuzi bei ya pizza itadabole ya simidi kana chapanisho kana enda kakimbunya geuza kujazwa mdomo odekia chimu kitambi jumimba ni ya muda chimu kitambi jumimba ni ya muda yeni keki ni gari kubwa kubwa yeni kwela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni ya wanga ni gari kubwa kubwa yeni keki ni gari kubwa kubwa yeni kwela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni ya wanga ni gari kubwa
ninayo ganzi naleta na resepti ma seti za ras za karo ama wanyi nao nipate dando kayole ama matare nikiziri otuka kuna gadhoki kani machingri tazipata ngandane nda nipate nikisani mangwelo seti za ras za karo ama wanyi seti za ras za karo ama wanyi
tuliko boss na bado niko soba na kuna mashash mademu anangoza na nina flash ina nopo ya popa kukumanga leo wate watagongwa mpaka leo inapatwa na papi hii kitu leo inacheza andaki akani kutupa si leo italandi haga bigi zinaromba sako kwati ya
party matitite jimichu na majale za givenchi teke yo pakapa nicheze kama mechi babi kikubali niko labo na kelechi niko bukla na nyago na zibonda managu lakili kanapenda chingri sekete mastingo kaza deadly design kanapewa design kanalewa kabeba tuka kiwa
kapo ganzi naleta na reseti ma seti za ras za karo ama wanyi nao nipate dando kayole ama matare nikiziri tuka boom na gadoki kani machingri kazipata ngandane nda nipate nikisani mangwelo seti za ras za karo ama wanyi seti za ras za karo ama wanyi
kumiko bakwa ni pedi mazuna choma kushuki nyele unaka sauti so Suzana kupigi kekna unapenda kwa madhe sana kupigi ndulu lakini unamadhe sana ni vili puzi tunaset songa kando na bila ujuzi ndani set ni monotonous hapo juwaji kibare na ni uhutumia na ukikosa kinare akia naitina
ai ai nini kwa wapi kai kai hana kina nani bana kicho yangu imeja mashada chingri zikishika miss kanga feel tuna pia miu konga physically fit spendi loko miu penda shash na watoto wanapenda bash nila kisha akidainta agiza
nina ganji naleta na resepti ma resepti za ras za karo ama wanyi na unipeta ndo kayole ama matari nichagi
adi stieso DJ 8K, 8K, 8K.
Ijana meomoka jamalon ni sekendan jamalon lukuluku sapi uski nyamalon nyamalon kijana meomoka jamalon ni sekendan jamalon think twice uski nyamalon
kamalon niko homalon na kucha chrome koloni ndo my phone iko on nimekopa sija sota niko kwa munyota niko mohoka chambala na masahara jua makala zimelala tangu jana zikachacha kwani upendi kufanyana na madranya unatupanga sana kamoana halo ni mse wa malone imekua so long ni kauli kukon una blue tick makolo umekua .com we uhipa home ukiget kalon
mia malone kijana meomoka jua malone ni second and jamalon lukuluku sapi uski nyamalon nyamalon kijana meomoka jamalon ni second and jamalon think twice uski nyamalon
supiga zote nyamalon na imeandikwa zote ni zalon na inaka meshika na easy phone na sidai pia mbogi juu uski nyamalon
ya rasta show me your friend but I'm after ako chini ya maji bila anka na vile ye ukata kama tanka skanka leo nineza banta kataka na zikata ndog dudo na kula paka toto warabu leo ako mafta juya merijen niko magda ita koordinate ni kamini baba frate na kat leo uje dunga tata ita joku pia niku wache na lafta chata pia imefanya nasikia niko nasa niko opposite juu nasikia niko nasa ni amalon kijana meomoka jamalon sekendan jamalon lukuluku sapi uski nyamalon nyamalon kijana meomoka jamalon ni sekendan jamalon think twice uski nyamalon
stay kosa mimi apetite
na kuanga daily na kisai. Hata tumbo yende hunger strike. Bora tu nione food on site. Na sija nona. Na sija nona. Na sija nona. Sa imagine nikinona. Na sija nona. Na sija nona. Na sija nona. Sa imagine nikinona.
Aboke leta sembe itagulua. Na atakanya wimbi itagulua. Lakini hatunoni nika tumerogwa. A guy all in all, walikula. Ile nkipita haba lazima nipigwe mbili. Na kwanza zekwe kachumbari na kapili pili. Nalipa na mpesa so wabitili pili. Na hii mwaka napanga rukisha na wawili. Wanene, wakonde, mimi sichagui. Kuna kukimi bwanyanga hapa ndani ya bui bui. Kuna mendele pitanga hapa kienda kitui. Kiulize rende yangu niko wapi ajui.
Nasijanona, 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 sa imagine.
Oe, nasijakona, 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 sa imagine kikona. Squeezy nenda gym, squeezy nenda gym. Sema kujichocha ndo ni kwe mslim. Na kunywa cocktail ya skuma na spinach. Kwa hile harakati ya kutafuta six pack. Hata leo lunch nilikula carrot. Staki calories we kula carrot. Ma sit up ni kujitesa. Squeezy nasikia uchungu ni kicheka. Na wateka na nimenona. Ebu sa imagine kikonda. Nimeenda gym mwezi mzima. Na kila mara kilo ni kipima. Nasijakonda. 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 Sa imagine kikonda.
Nasijanona.
Unpende, ni vibe. Izo zingine naita feeling. See mas, once nikikona na ukai. My type, upende, uspende. Weju wanga, ni life. Nito patani, patanisho. Patani, patanisho. Nito patani, patanisho. Watu wa patani, patanisho. Nito patani, patanisho. Patani, patanisho. Nito patani, patanisho. Watu wa patani, patanisho. Kipiga luku same difanane, egos. Gidi ya kitaka tuwatane, egos. Uki survive ujuhanga, egos. Ukiona nikamu naifose, divorce. Paka akitoka panya nataka to bond. Pani akitoka panya nataka to solve. Spoil child minataka apatiwe role. Aki yanga tukufura apako turo. Unapenda anga side chika umenchi pose. Bibi ya kianza kuchunguza mpost. One step to a million danza na bob. One step to a billion dollar una bomb. Nikikupenda, unpende, ni vibe. Izo zingine naita feeling, she must. Once nikikona na ukai, my type. Upende, uspende, weju wanga, ni life. Nicho patani, patanisho. Patani, patanisho. Nicho patani, patanisho. Watu wa patani, patanisho. Nicho patani, patanisho. Patani, patanisho. Nicho patani, patanisho. Watu wa patani, patanisho.
DJ 38K.
Ule wangi, na woko kangi. Oche kwenu hawendangi. Uo wangi, upenda nangi. Na pia vaccine utaki. Yo atukwelewi. 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 Ulako kwanga nini. Atukwelewi. 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 Ulako kwanga nini.
Si nyama zangi, si dondo sangi. Mukula KFC yo kuku na ugali. Sendi na Uber, kuja na gari. Hizi ni gani, yo kwenda tu nyumbani. Nasikia mshena unapenda za gizani. Kandani umedunga mami wani. Jirani, hizi vitu gani. Story za mapicha ni kutoka tu kijani. Itisha, bill nitalipa. Zikifika, msela amezima. Hamwele wangi, hatu mwele wangi. Unadai binti kijidempu wa kanisa.
Ule wangi, na woko kangi. Oche kwenu hawendangi. Uo wangi, upenda nangi. Na pia vaccine utaki.
hatukuelewi, hatukuelewi, hatukuelewi. Shida yako kwanga nini? Hatukuelewi, hatukuelewi, hatukuelewi. Shida yako kwanga nini?
Nina medhali na nikali, mpenda kuuniali na uli. Nina swali, nina swali. Jina diodore ni diodore ama diodo. Mwaka imeisha na bado uko single, ama tukupost tuko jumia. Tulichangisha tukamtuma mzinga, saya na piga makose mefanyika.
We don't like the records, we don't aku mashoros. We don't like the records, we don't aku mashoros. Ule wangi na woko kangi, uche kwenu hawendangi. Uo wangi upenda nangi, na pia vaccine utaki. Yo hatukuelewi, hatukuelewi, hatukuelewi. Shida yako kwanga nini?
Kenya ni maisha menilesha, marafiki wamenilewesha, wasichana wakanionyesha. Nasikia hadi ex wangu sikia ananionyesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nagopanga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nagopanga sana ushe rati.
Kama nzi yako ya ushinda, kicheki status WhatsApp. Kama tu sana sana wow, kwa kifuatilia ma ex wao, eh, ex wa kitambo. Usherati meza inauma, ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati, eh, na ushinda kwa ka local Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi, eh, akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligro na yeye, bile meshika naenda tuishi na yeye.
Ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati. Nogo panga sana usherati, ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati.
DJ 38K, DJ 38K, DJ 38K.
Hivi ndo naingia kusababisha mwendo aste aste kuwatisha. Kapesa kana niangaisha, waita nilete ili ya kawaida. Na leo nimepiga lukufisa, leo kila picha nalipisha. Leo siezi choma kitire, kwa nini nimejibebea ndani ya kichwa. Nikingia manzi ya kukwisha, nikimwambia na kosanisha. Alafu na kutowanisha, bouncer toa uyu muru ya melalisha.
Polisi,
mapema, bado ni mapema. Unakonda area, juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Unakonda area, juu bado ni mapema. Mapema, bado ni mapema. Unakonda area, juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Unakonda area, juu bado ni mapema.
Cheki oji pendu, napenda kwenda mapema. Save nye na cheki, utablake, ukiongeza vela. Nko kwa basi, ndi kulala, nyo na lala. Pewe pambas, na usidhani, jonda zima. Ukiniona nikistaga, yani nani jona ringa pombe bas nipe. Kani mbaya mbaya pia ni saa sta regret. Na nikiona toto ameiva marinate, no debate. Ukimbamba sana na kudate. Nasema nini niko chingu, say siyezi relate. Ni wapi neza lima si dejaminate. Nini mse nikiona lika stona salivate. Nachanganya whisky jina komna sisi chase.
Mapema, bado ni mapema. Unakwenda area, juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Unakonda area, juu bado ni mapema. Mapema, bado ni mapema. Unakonda area, juu bado ni mapema. Unewa, zinga utapewa. Unakonda area, juu bado ni
ni mapema. Ukitoka kwenyu, make sure umedema. Loo ni kulewa, wendi cho mapema. Loo na jiche, tukibutanga mavela. Loo na jiche, nishere na madawa. Kijana na mama, kola na mbaba. Baba na msusu, mama na mbuka. Kijana na mama, kola na mbaba. Si yelo ni white na bado tuko waba. Kijana na mama, kola na mbaba. Si yelo ni white na bado tuko waba. Bado ni mapema, unakwenda area juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa, unakwenda area juu bado ni mapema. Mapema, bado ni mapema, unakwenda area juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa, unakwenda area juu bado ni mapema.
Tunajua juni, 6:30 jioni, tota na Nicola na nipeleka mbioni. Napiga keroma jikoni, sezi hata form ya kupiga tu machoki. Jaba sija tema, makwele ndio nateka. Wanakoza hewa, niko hapa nina hema. Na wapea pressure, kufunga kama Manchester. Endelea kuteta, nafinya kama trailer.
Mapema, bado ni mapema. Unakwenda area, juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Unakwenda area, juu bado ni mapema. Mapema, bado ni mapema. Unakwenda area, juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Unakwenda area, juu bado ni mapema.
Baddest DJ straight out the East Africa. DJ 38K mazee. Super nduke kwenye mix zake. Ni mnoma.
Maybe I'ma do my best, yeah, yeah. Tension killer,
the way you move.
My whole body simmer. Istanbul, you not be my ex. Yeah, you better than the rest. I nice, you don't go. Baby, my heart, you take over. Yeah, nothing nice, you don't go. You be my number one controller. You the best, best, best. Baby, you the best. Best, yeah, you better than the rest. Best, baby, you the best. Best. Say you want me, love me, baby. Hold me and tell me it's alright. Nitakuchagua we mmoja. Nitakuchorea saba. No, no. Nitakupa kulia wala. Na ukidai nitakupa. Nine nights itangoja. Baby my heart you took over. Yeah, nine nights